Kwatidde ekibiina kya NUP bendera okulamuza obwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu akolokose poliisi olw'okudda ku bawagizi be n'ekuba okukira eby'okuttale ng'ebakugira okugenda mu nkungaana ze zaakubye mu kitundu eky'ejjinja. Kyagulanyi agamba poliisi by'ekola bimenya mateeka n'okumulowoozesa nti abakulu bakwatibwa ensaalwa oba oliawo olwannamungi w'omuntu eyeeyiwa mu nkungaana ze.
Timu yange yo nayo nababasiba abantu ebikumi bina bali mu komera bali mulabyeko presidential candidate yena ne bamugamba gwe tokkirizibwa kuyita mu makubo g'abantu balala kakati baze nga bagala amakubo deploying abasirikale ng'ebikumi bina nga baagala bakuba abantu babagobe mu kibuga. Mu kulonda kuno tulina abakandidate ab'enjawulo babiri, omu amaze emyaka 40 mu bukulembeze asasula abantu abawa tishati za yero n'abawa ne sente za transport laba wana mafuta gaboda nayagala bajje bamugoberere society endala waliyo bana Uganda abatayina musango tewaligo tuwadde sente tewaligo tuwadde t-shirt ya werere tewaligo tuwadde mchere naye mwena muli wano mwebale nyo mwebali lugawa.
Kati Kyagulanyi asinzidde e Masese ku mwalo n'asuubiza okusitula embeera z'abantu omuli okuzimba amalwaliro n'amasomero kw'ossa n'okugoba amagye ku nnyanja abantu baddemu bavube ng'edda singa anaakwasibwa entebe enkulu ey'eggwanga.
Twagenda okufuna independensi nga Busoga kyekitundu kya Uganda ekisinga obugagga, naye olwaleero ng'oggyeko Karamoja Busoga kyekitundu kya Uganda ekisinga obwavu. Bino sijja si byakwesimba bino byakulwanirira ddembe lyaffe, naye mu Uganda empya njagala okubasuubiza ekintu kyetugenda okusooka okufuna ly'eddembe lyaffe nga Bannayuganda. Mu Uganda empya poliisi n'amagye bagenda kukola mulimu gwabwe wakuuma Bannayuganda, tosi kubatulugunya, amateeka gagenda kubanga gakola. Mu Uganda pia mwawana be Masese, mwawana be Jinja, wabetolote nyanja, executive order number 1 egenda kuwa ya kugoba maje kunyanja, ama tuwe tize nyanja zawe.